masango ngiyamembeza ngicela ningivulela 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 masango bizani nabo mhlanga umshabalala kwenda besita ngenhlanga ngigalagala osikhosana sikamuzika mhlanga kateni ngonisa umhlanga ngenya zami indlela ziyahlala bakukhanya sibe nempilo emnani nabazali khasuke sibe mnani khanyiselani mina ngibe mnani bizani nabo mhlanga umshabalala kwenda besita ngenhlanga ngigalagala osikhosana sikamuzika mhlanga kateni ngonisa umhlanga ngenya zami indlela ziyahlala bakukhanya sonke sibe nempilo emnani nabazali khasuke sibe mnani khanyiselani mina ngibe mnani. Ngicela ningivulela masango ngiyamembeza 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 ngicela ningivulela masango. Tell me, pull it up my side, oh.